downloaded from ilovezedmusic.com.
Don't set in my ziba and you a guy. Ulibe anga kuchite advice. Magero wa pambali balimbwe. Mkazi wa kunyumba alema. Sembe ndiwe mune kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe ndiwe ngati ndiwe buta kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Zemeniwe
buche unga shanshe. Zemeniwe she did the same to you.
Zemeniwe buche unga shanshe. Zemeniwe
she did the same to you.
Zemeniwe buche unga shanshe. Zemeniwe
she did the same to you.
Zemeniwe buche unga shanshe. Zemeniwe
how do you sleep at night? Upani sabwanji kutuona tulo. Lie after lie you are tell. Every night laying in a different woman bed. Isha munga niwe. Scandal after scandal. Ushe unga lipe. Kanonga niwe. Scandal after scandal. Oh oh oh. Ala uwa fitala. Akai mwena. You better open up. Kasuma funa. It's better umuze. Kati ulibe interest.
Zembe zendi. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nze ndiwe. Ngati ndiwe mta. Mwadi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Imagine mugazi ndiye apala mwana kunja. Imagine mugazi dionse ndiye kona panja. Iwe piti samo, vera veni kamba. Nivingati umamula kwila ama kukulukila. Foto yako suma kumbukila. Kisha monga niwe. Scandal after scandal. Kushe unga lipe. Kanonga niwe. Scandal after scandal. Oh oh oh. Ala uwa vitala. Akai mwena. You better open up. Ngasumu funda. Osamu nama. Atumu konda. Oh no oh no. Ala uwa vitala. Akai mwena. You better open up. Ngasumu funda. It's better umu uze. Kati ulibe interest.
Zembe nzendiwe. Zembe ndiwe mune. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
Download it from ilovezedmusic.com.
The greatest!